Machuku Caribbean. Egu Kegu. Also, what up? What we need? Zap, Sheba, 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 Engineer Chokos, when you go over, don't know you. Make an honorable clap to society, when you told you, when you demo. Abuja, Managing Director, CEO, Jujev Nigeria Limited, Group of Companies, Founder, Chairman, Jude Ojogu Foundation, Omi Former One, Eduka Igwe, Onyi Sumpe Belogo, Yabo Onye Fono Boda Nenya, Onyu Demoku, Omenosa, Benenaro.
Ele ye meme, che meme, Eli kangwaye, che mwaye, mwana buwa keni.
Nekano dogu Victor JP Onya ma igwete Odin akwon ebi Ben oyi
Ele ye meme jeme Eli karu ya jaru ya Luwana buwa kenye
Nekano si engineer KC Onyo bi ayima Oyin akwon ebi international weather Ben oyi
Ele ye meme jeme Eli karu ya jaru ya Luwana buwa kenye
Nekene Mikado, Nekene Milito, Nekene Jimotu, Big Daddy, Don Chokwani, Benenia.
Ele ye meme chema, Oge chema ronuwa, Eli kangwaya chamwaya nuwa nabuwa kenye. Ele ye meme chema, Oge chema ronuwa,
Chief Azuka Nebu said, Ochudo, Ochudo, Onyo Lubi Sumpi. Neke Nasi Nobleman, Nobleman Odogu, Onyo Lubi Sumpi. Benenia, Neke Nemioma, Emioma, Odogu. Neke Nasi Odogu, Wike Nwadobo, Nwato Sumiri. Kuoba, esene esene ilushane bunchi, bano gane swa, jime mwa manekini. Neke nashi, young doctor onyi sumpi, oina saba nebi. Neke nashi ni asoti, neke na officer mwam. Neke na oyim celebrity press, onyi musete okwe, bano oyim, bako zomu,
ọfụbọchị fereme ọfụbọchị fereme ọfụfisọ na-egwu onye kemmarụ inwe chukwu ya pụsa n'ime ya inwe chukwu ya pụsa n'ime ya inwe chukwu ya pụsa n'ime ya ife mere marụ ka onye na-enwere uche ọfụbọchị fereme ọfụbọchị fereme ọbụ njọ ka ọbụ mma
na-ekele ya oyi ọnwa na Thailand ndị bụ ndị koko eji mee nwa ọma benenia na-ekele shi dr uche onye cheme anya ọgụ na-ekele ji na dragon tooth onye cheme anya ọgụ benenia na-ekele shi chibọkụ onye ike nke ọnịcha ọbazụ mbe onye na-asaba n'ebe na-ekele oke mgbalaga oyi oke mgbalaga ka ọdụ
onye nwanyị ntị ya n'ụnụ nwe nti anụ enu abụ kenyi ife mara mara onwe uche onye nwe nti anụ onye nwe nti anụ nụ elike ememeche ememe n'ụwa na abụwa kenyi
enjinia chukwu na arụ ọsai ayo mọsụ be ayo mọni nekene baya nọchie debede
onye nwe nti anụ nụ onye nwe nti anụ nụ m mara mara enyi ụwa ife mara mara onwe uche ehi ka arụ ya ji arụ ya nwa na abụwa kenyi ofu ụbọchị ife na-eme ofu ụbọchị ife na-eme onye ke mmadụ ofu ifisọ na-egbu onye ke mmadụ inwe chukwu ya pụsa n'ime ya inwe chukwu ya pụsa n'ime ya ife mere mara ụkọ onye na-enwere uche nneke na ọkwa ọkwụ adịmere amaik oji n'ike ọna onye bịara gwa abụso mana mara ụbọchị ibe mara ụbọchị ibe mara ụbọchị ibe gbakọzọ m gbakọzọ m Jeffrey Azagba Chief Odache Mekenu Orakodogwu Orakunwu Benenio Gbakọzọ Nume Marubuchibe Marubuchibe Osaye Gobodogwu Onye Ogumoma Meshoye Gbakọzọ Mo Marubuchibe
Mekenechoye Odogwu Aneko Engineer Onye mụ ibe ọma Ezo Ikecha nwanne Nekenechi Odogwu Boss Lady Nelly Nelly Importer and Exporter Onye nye ọma Nelly Worldwide Nelly Singapore Malaysia Dubai Onye nyere mụ ọgọdị na mụ ọdị n'anya
Onye nwanne ti ya nụ Onye nwanne ti ya nụ Onye nwanne ti ya nụ Onye nwanne ti ya nụ
Nekene Odogwu Jean Paul onye mụ ebe ndụ bena oyi Nekene Vendor Money onye mụ ebe ndụ bena oyi
onye nwanyị ti ya nụ onye nwanyị ti ya nụ onye nwanyị ti ya nụ onye nwanyị ti ya nụ
Nekene Ferdinand Oyim onye mụ Gene Engineer Chus onye mụ bụ deti Yahoo Mechanic bena oyi
Nakwesị nanyị Mami Reji na Nwedeme Onye Musa Dego Ekwunye Mama Chi Onweweli ya Kwabeshi Amụma Gwa Kwabeshi ADJ Gwa Kwabeshi Ya Nwanyị Ego Ime Ego Gwa Nwachukwu Amụma Sọgọm Na Ya Ọnwanyị Ego Gwa Nwachukwu Ọnwachukwu Kwabeshi Yemeye gobo Onwachu Onwachu
Kwabeshi ADG Yabu the cock chairman Numu Sadi Gokwe Onu Reku Nosa Ejo Ike Jongwani Beno Yim
Bekwe Numa Umu Nembe Bekwe Numa Ola Tunute Obye Lumalani
My brother, my friend, sweet testimony. Onya Shaka, sweet testimony. When are you?
Pepper no man, we come pepper no man. God in my corner, na chaka God in my corner.
Akwa gona na agba mo yimu. Ofo ti fe afu wini me. Obu kesa na so ifu. Onye ni mwe malo, onye ni mwe yene ye, kya kuno me. Ikade no de, oi pola ni bushu mwa ni bafu ifa ni funi. O mwa ni bafu akaya ni funi. Obya ni ewe se, oba rena sa ni kano ni mu no ni kri tivi. Kedi ina gage meshi, iwe jiri nduwa. Kono dima, chukwa bebe.
Neka neshi narum, ase mwaba no nyabia chala. Mane furo furo bana, mane furo furo bana. Ase mwaba no nyabia chala. Sata vi no tabogba, eje na lechi me mama. Oju de mwoko ba neshi, biaro biaro bi.
National President, no Mossad go for you. Mondo de Dobo Doku, Nekene Shapiro, the Vice President, no Mossad go for you. Nekene Shi, Odoku, if I know that she, Odoku, no Sopuna, no Yakunaso, Nekene Fioku, Benania, Nado Bonda, no Mossad go for you. To probably make the moon, Eka Babo no full friend, Benene Funaso woman, Benenio. I ma rubu chipe wili shine gba fu bere ni ajeni o osa wala babuni hola taito hola taito osa e good na so ari no keri osa kene self it is onya becha onye yoma ya dem man hello johnson god bless you. Egwano marumere di no bia. Egwano kwanga ne blog berene Cigarros.
I do make one. And not to make one. Not to make one. I ain't had any answer yet. Not to make one. And not to make one. Not to make one. I ain't had any answer yet.
Honorable Lucky Ozem Jagaban SA Onyeshika no banbe no yin
Oh, yeah, man.